uye kwakhala izimfengwane phakathi kwamagquma amathathu zavusa abalusi. Ilanga bebelivutha phakathi nawo lithumela izinyosi savele sasabela emakhosini. Thina okwethu kwalotshwa endulo kwavunywa nasemazulwini ukuba labantwana bayohamba namakhosi okwethu kuyisiphiwo sobukhosi. Kuye kwakhala izimfengwane phakathi kwamagquma amathathu zavusa abalusi.
Abezwa baqondi abagola, abezwa baqondi abagola ukuthi singamakhosi, singamakhosi, singamakhosi. Asikhulekile kaya, asunywe yini, sunywe ingwe mavala. Bathi buya nikonke kusengakhanya, bonke ubumnyama obuzimbathile busengahlanjwa. Asikhulekile kaya, asunywe yini, sunywe ingwe mavala. Bathi buya nikonke kusengakhanya, bonke ubumnyama obuzimbathile busengahlanjwa. Ninabembube, ninabendlondle nophaphekana, sunywe yini, sanxinxa ke nibuyele ekhaya. Mathonga nilindile yanibeke lamandla nawalahle. Isikhathi sifikile kusamele ngabe kukhona osayingabazi. Zalwe ebukhosini thina, singabakamalandelo zule liphezulu thina. Konke ngokwethu kuyobuya mhlazane sibuya kwaXhiba. Singamavula kuvaliwe, singosiguqa sikandaba thina. Singabe silo, singababheja nophuma esiqiwini. Zulumbatha amandla akho, buyo ngokwakho, ludelo lambo. Zulumbatha amandla akho, buyo ngokwakho, ludelo lambo. Asikhulekile kaya, asunywe yini, sunywe ingwe mavala. Abathi buya nikonke kusengakhanya, bonke ubumnyama obuzimbathile busengahlanjwa. Asikhulekile kaya, asunywe yini, sunywe ingwe mavala. Bathi buya nikonke kusengakhanya, bonke ubumnyama obuzimbathile busengahlanjwa.
Sikudamuka fubuka ehlanzeni sahlulwa, kasizange sihlanze ngedela. Mina ngadela ngathi ngoba baphonsa ehlokozi, sahluma sahlasela. Le nkululeko kanti siyoyithola ngeshoba lokuziphungela nakho. Hlohlo kusemhlane, inkunzi sematholeni, hlehla sanyovana ulanda amandla kwengqabo. Uqhumiso kwempande kagogo emsamo, sibajikijele emzibeni ngomlahla nkosi. Bayothetha amacala abo, bayoquliswa ngamakhosi. Makhosi, lo mntwana ngowenu wengazange wanilibala, sisithunywa senu esingazange salutheka. Siyosala silitheze linenkumo, masihluleke lapha siyobe sesithi sathunywa sathula. Lowo mthemelezi yobe ungasena thuba, ngoba nina okwenu nakuphonsela izandla kusanethuba. Thula, ngoba uhlulekile ukulwela okungokwakho kusanethuba. Kudamuka fumbuka ehlanzeni sahlulwa, kasizange sihlanze ngedela.
Usikhalisa bakho.